halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha janawari waa 18 sanadka 2021ka. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka Soomaaliya ka imaanaya ama ka Soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin waqti dheer ayay qaadan jirtay tii sidii bay u jiri doontaa, laakiin waxaa laga horqaadi doonaa diidmadii cadayd ee lagala hor imaan jiray dadku markii ay interviewga soo maraan ama maarata wareysiyada ay kasoo gudbaan.
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen bartay sharciga socdaalka. warbixin ayaanu idinka haynaa isbedelada laga filayo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden marka xilka loo dhaariyo arbacada soo socota. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo sheegay in ciidamo booliisa loo tababaray inay soo qabtaan dadka baraha bulshada ku dhaliila dowladdiisa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Sahra, taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyay in la dhammaystiray bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. Afeenka AFRICOM gaashaanla sare Christopher Camps ayaa u sheegay idaacadda V O A-da in howshaasi la dhammaystiray 2 maalmood ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee u qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidankiisa looga saaro Soomaaliya oo ku beegnay 15 Janaayo. Camps waxa uu sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Mareykanka ay ku hareen Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in sababo dhinaca howlgallada socda ah darteed aysan xilligan sheegaynin wadamada la geeyay ciidamada laga qaaday Soomaaliya. waxa uu sheegay gaashaanle sare Camps in haatan howlgalkooda uu galay wajiga xiga oo ah in ay wada shaqeyn xilliyale la sameeyaan ciidamada Soomaaliya. waxa uu ku goodiyay in Mareykanku ay sii wadi doonaan cadaadinta ka dhanka ururka Al-Shabaab. tirada ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay u dhexeysay 650 ilaa 800, kuwaasi oo Soomaaliya u jooga inay tababaraan islamarkaana caawiyaan ciidamada Soomaalida, gaar ahaan ciidanka daran. madaxweyne Trump ayaa dalbay in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya horraantii bishii December ee aynu soo dhaafnay. saraakiisha Soomaalida ayaa muujiyay in go'aankaasi ay saluugsan yihiin. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu niyad wanaag ku wajaho aragtidiisa waddanka khudbadiisa caleemsaarka ee Arbacada, isagoo isku dayaya inuu bog cusub u furo kala qaybsanaantii iyo nacaybkii 4 sano ee Trump soo taagnay, sida uu xusay mid ka mid a kaaliyaasha sare ee Biden. Kate Bedingfield oo ah agaasimaha warbaahinta Biden ayaa u sheegtay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week in hogaamiyaha cusub ee Mareykanka uu dhabaha u xaari doono wadiiqo hor leh oo lagu wada socon karo oo ku baaqaysa dhammaan dadka Mareykanka inay wada shaqeeyaan. Biden ayaa lagu caleemsaari doonaa xakabaha dhinaca galbeed ee aqalka Capitol Hill barqanimada 4-da 20-ka bishan. xafladan oo ah mid soo jireen oo 4 sanaba mar la qabto, balse sanadkan ayaa waxaa hareeyay xiisada ka dhashay weerarkii aqalka Kongareska ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. madaxweynaha xilka kasii degaya Trump ayaa ugu baaqay taageerayaashuusi inay ku bannaan baxaan dhismaha Kongareska, iyadoo xilligaasi ay sharci dejiyayaasha Mareykanku ansixinayeen guusha doorashada ee Biden ee codadkii erga doorashooyinka gobollada.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaa ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. aynu ku bilowna ee marka arbacada soo socota madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden loo dhaariyo xilka aqalka cad, waxa uu bedeli doonaa dhowr qodob oo ka mid a siyaasadihii madaxweyne Trump. madaxa aqalka cad ee maamulka Biden, Ryan Klein, ayaa sheegay sabtidii in Biden uu qaadi doono dhowr tallaabo oo degdega, isagoo saxiixi doono amarro madaxweyne. waxaanu golihiisa wasiirada fari doonaa sida uu sheegay inay fuliyaan ballamihii uu qaaday. Mr. Klein ayaa sheegay in maalinta caleemasaarka Biden uu saxiixi doono in ka badan toban amar madaxweyne oo qaarkood meesha lagaga saarayo, afar xaaladood oo degdeg ah oo lagu soo celinayo bini'aadaminimadii hay-adaha socdaalka dalka iyadoo dowladdu ay u shaqaynayso dadka. Haddaba isbedelada la filayo inuu Biden ku sameeyo xayiraadii socdaalka ee lagu soo rogay wadamo dadkooda inta ugu badani ay muslimiin yihiin oo ay Soomaaliya ka mid tahay, sidee ayay u taabanayaan dadkii Soomaaliyeed ee heladooda u dacwoonayay iyo kuwii qaxootiga lagu keeni jiray? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto go'aamada la filayo in madaxweynaha soo socda qaado.
Amarkii madaxweyne Trump ee uu soo saaray sanadkii 2017 markii xilka uu la wareegay ee uu ku hakiyay dadka ka soo galaya dhowr wadan oo u badan muslimiin, kaasoo ay Soomaalidu ka mid tahay, ayaa waxa uu saameeyay dad badan oo ehladooda u dacwoonaya si ay u midoobaan oo dalkan ugu wada noolaadaan. Sidoo kale waxa uu rajo xumo geliyay qaxooti badan oo daafaha dunida ku sugan oo dacwooyin ay uga socdeen dalkan Mareykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Hadda ayay dad badani sugayaan sida uu madaxweynaha soo socda Joe Biden uu taas meesha uga saaray, inkastoo dadka la socda sharciyada soo galootiga ay sheegayaan in saameynta amrada Biden aanan hore laga dareemi doonin oo fulinta iyo dhaqangalkooduba uu waqti u baahan yahay. Aadan Bataar oo ah agaasimaha hay-ad qaxootiga dib u dejin iyo adeegyo kaleba u qabata wuxuu ku sugan yahay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida amarkii hore ee Trump uu u saameeyay qaxootiga iyo soo galootiga.
Madaxweyne Obama markuu xafiiska ka tagay sanadkii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka soo gashay 85,000 oo qaxooti ah. Trump markuu qabsaday sanadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhigay 50,000, sanadkii xigay wuxuu ka dhigay 45,000, 2019 wuxuu ka dhigay 30,000, sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2020 wuxuu ka dhigay 18,000. Sanadkan 2021 oo bishii October aan soo dhaafnay markuu madaxweynaha isagaa sanad walba go'aamiya inta qaxooti soo galayso, marka wuxuu go'aansaday 15,000 qaxooti inay soo galayso sanadkan 2021. Marka waa dareemaysaa lambarka qaxootiga soo galaya waddanka Mareykanka inuu aada hoos ugu dhacay, taasoo weliba aada u saameysay wadamada muslimka, khaasatan Soomaalidii soo geli jirtay waddankan sanad walba 10,000 ku dhawaad ayaa soo geli jirtay ka badan. Afartan sano u dambeysay Soomaali soo gashay aad ayay u yareed, marka dhibaato xoog iyo xoog u weyn ayay u geysatay Soomaalideena khaasatan.
Go'aankii hore ee madaxweyne Trump uu ku joojiyay dadka ka iman jiray dhowr dal oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa ahaa mid taabtay rajooyinkii qaxooti badan oo isku diyaarinaya in Mareykanka ay dib u dejin markaasi ku yimaadaan, isla markaana heer gabagaba ah uu marayo hannaankii diyaar garowgooda, sida uu sharxayo Xaashi Shaafi oo ka mid ah madaxda hay-ad caawisa soo galootiga oo ku sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameyn ku yeeshay aad u xoog leh qaxootiyadii imanayay, wuxuu kaloo saameyn culus ku yeeshay dadkii halkan joogay Mareykanka ee in muddo ah u dacwoonayay dadkoodii in loo keeno yimida ay yimaadaan Mareykanka, khaasatan kaba soo qaad nin xaaskiisii u dooday inay timaado ama xaas ninkeedii gabar ninkeedii u dooday inay yimaado ama fiisa u dirtay, iyo hooyo ilmaheedii dalbato, iyo dad noocaas oo kale ah, dadka family reunification dad kale maqnaa isku imaatikoodii yuu saameyn weyn ku yeeshay. Tusaale ahaan, dad badan oo diyaaradaha ku qornaa maalmahaas uu asagay qabsanayay oo ay ahayd inay soo baxaan processkoodii sanad iyo 2 sano soo qaateen la sugayay, markay soo dhammaysteen ay baxayeen markuu amarka yimid oo 4 sano kasoo wareegatay ilaa hadda waxa yaray. Marka waxay ku yeelatay hay-adihii adeega u hayay dadkii xataa halkan yimid ee qaxootiyada ahaa ee waqti badan aan joogin oo 2 sano ama 5 sano ama ka yar joogay, laftigood hay-adihii u adeegayay adeegooda runtii waddanka si ay ula qabsadaan ha noqoto, si ay u noqoto luqadihii inay bartaan, hay-adihii adeega degdega u sameynaya ayaga laftigood waa xubneen oo maadaama dhaqaalihii qaxootiga la socday laga joojiyey. Taasna waxay ku yeelatay saameyn aad u culus familo badan oo ama ehelo badan oo reer Minnesota.
Inkastoo laga yaabay in isbeddel uu ku yimaado xayiraadda socdaalka, haddana waxaa jira duruufo aanan marnaba meesha ka saari karin caqabadihii ay Soomaalidu ku qabeen imaatinka dalkan, taasoo la xiriirta xaalka Soomaaliya, sida uu sharxayo garyaqan Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca socdaalka ah.
Arrinta meesha ku jirta waxay tahay waxay ku noqontaa xaaladu ka hor Donald Trump intuusan imaanin, laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo shuruudaha socdaalka ee Mareykanka ee aan runtii horeba loogu adkeyn jiray ama extreme barrenka lagu sameyn jiray waxaa keenay in soomaaliya iyo wadamada lamidkiiga aysan kasoo bixin shuruudo ay dowladda maraykanka u dirtay iyagoo maraykanku ay ku andacoonayaan in aysan caddayn karin muwaadiniintooda wax soo codsanaya qofka ay yihiin arrimo amni dartiina loogu adkeynayo dadka inay maaragtay baaritaan dheeraada la gelinayo marka baaritaankaas wuu jiri doonaa dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka soomaaliya ka imaanaya ama ka soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin waqti dheer ayay qaadan jirtay tii sidii bay u jiri doontaa laakiin waxaa laga horqaadi doonaa diidmadii caddayd ee lagala hor imaan jiray dadku markii ay interviewga soo maraan ama maaragta wareysiyada ay kasoo gudbaan
dad badan ayaa u dhegtaagaya isbedelada degdega ah ee la filayo uuna ballan qaaday maamulka Biden ee soo socda taasoo ay ka mid tahay qaadista xayiraadda socdaalka ee haysata Soomaali badan
mahadsanid Falastiin oo warbixintaasi nala socotiinaysa halka kala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo toobar u soo xiraayay in ka badan 400 oo ciidamada booliiska Puntland ah ayaa sheegay in ciidamadan loo toobaray inay soo qabqabtaan dadka baraha bulshada ku soo bandhiga dhaliilaha ay dowladdiisa u soo jeediyaan ama kacdoonnada baraha bulshada ka abaabula waxaanu ku hanjabay in xabsiyada ugu waaweyn Soomaaliya ay ku yaalaan deegaanada Puntland wariyaha VOA da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
ciidamadan oo tiradoodu dhammayd 420 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland ayaa munaasabadda xiritaanka tababarkooda waxa ay ku soo bandhigeen dhoola tusiyo ku saabsan tababaradii ay qaateen madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dane oo ka qayb galay xiritaanka munaasabadan ayaa ciidamada u jeediyay hadalo dardaaran ah oo ku wajahan shaqada la rabo inay qabtaan
waxaan rajaynayaa in ay ciidanka booliiska dambiilayaasha ay il dheer ku arkaan oo bulshada laga safeeyo dadka xunxun Puntland waad ogtihiin waxay leedahay xabsiyo xabsiga qardhanagaba fogadaasheena weeye xabsiyada ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya ku yaalla maanta Puntland ku yaalla waxaan rajaynaynaa in dambiilayaasha waajibkooda la mariyo in hoos loo dhigo xabadaha macna darada ah ee magaalooyinka ka dhaca ee dadka laaya
madaxweynaha Puntland oo ay garbihiisa taagan yihiin taliyaasha ciidamada daraawiishta iyo booliiska Puntland ayaa fariin adag u diray siyaasiyiinta iyo dadka baraha bulshada wax ku qora ee dhaliila xukuumadiisa
booliiskan booliiska hore waa ka duwan yahay waxaa dacwad lagu soo oogayaa meel kasto aad joogtid oo dambi ku gashid Facebook hadda hadda dambi ku gashid dambiyaasha ku soo qabanaya dambigu ma aha kan barnaamada lagu qabto kaliya haddaad Facebook kacdoon iyo kicin iyo dil iyo balaay ka shaqaysid ogow cadaalada Puntland waa ku arkaysaa ama magac gabdheed Facebook saarso ama mid odayad saarso adiga ku taala waa ku soo qabanaya siyaasiyiinta caadaysatay oo tabar ka dhigatay dadka in la caayo war meeshaan xisbiyaha ka furanay kaalayo aragtidiina siyaasadeed sheeg xukuumadda aragtida siyaasadeed waa cadahay waa tayar iyo tiigsi idinka barqaantiga
madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay sicir bararka iyo hoos u dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga isaga oo sheegay in dowladdiisu ay aqbashay talooyinkii ay soo jeediyeen gudigii uu u xilsaaray xal u helidda sicir bararka iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga
dowladda Puntland khaasatan xukuumadda way la kuusatay mashaakilka qiimo dhaca shilinka maxaa yeelay Puntland kaliya ayaa waxay tahay cidda ilaalisa shilinka Soomaaliga inuu jiro wax badan oo aan halka aan ka sheegayn baa dhex galay gudayo badan oo lagu hagaajiray ayaa la isku dayay wixii dowladda khubaradii u saartay ee keeneen waa fulinay doodihii iyo dhibaatooyinkii ka dhashay gudiyo kale aan u saarnay daraasadii ayaa la sii dheereeyay oo mashaakilkii baa la sii baaray oo go'aanno kale iyo talooyin kale la soo jeediyay iyagana waa qaadanay kuwa maalin dhoweyto garowe iyo meelo ka mudaaharaaday oo buundada goynayay hadday ra'yi hayaan sida gudiyadaas laha noo keenaan wixii fiican waa qaadanayna
ma aha markii ugu horeysay ee maamulka Puntland uu tababaro u soo xiro ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo booliska Puntland waxaana jiray tababaro noocan oo kale ah oo ay horay u qaateen ciidamada daraawiishta Puntland iyo kuwa booliska Faadume Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxa uu naxariistay wariye Shukri Xariir Ismaaciil oo ka mid ahayd hablihii ugu horreeyay ee shaqada wariyenimo ka bilaabay idaacadda raadiyo Hargeysa, isla markaana noqotay wasiir ku-xigeenkii warfaafinta Somaliland, ayaa ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakuule ayaa warbixintan ku eegaya taariikhda marxuumad Shukri Xariir Ismaaciil iyo hawlihii kala duwanaa ee soo qabatay intii ay noolayd.
Allahu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil waxay ka mid ahayd hablihii wariyeyaasha ahaa ee ugu horreeyay shaqada ka bilaabay idaacaddii Radio Hargeysa. Shukri Xariir Ismaaciil oo shaqada ka bilowday Radio Hargeysa sanadkii 1976-kii waxay waqtigaasi ahayd fasalka koowaad ee dugsiga sare. Safiya Cali Yuusuf waxa ay ka mid tahay hablihii iyaguna Shukri kadib shaqada ka bilaabay Radio Hargeysa. Waxay si kooban u tilmaamaysaa shakhsiyadda Allah uu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Shukri Xariir Ismaaciil waxay ahayd shakhsiyad dadka intooda badani ay garanayaan oo kaalin mug iyo miisaan leh kaga jirta bulshada reer Somaliland, hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca warbaahinta intaba. Waxay ahayd shakhsiyad aan ku tilmaami karo in aanay jirin cid yacni firfircoonidii ay lahayd ee ay kaga qayb qaadanaysay dhammaanba hawlaha kala gedisan ee ka socda bulshada dhexdeeda. Waxay qof ogaal ah oo qof walba iyo kaalinta ama waxa uu ka mudan yahay.
Shukri Xariir Ismaaciil ma yahayn keliya qof ku shaqeysa wariyenimo, laakiin waxay ahayd qof qaybaha bulshada iyo kaalmaha kala duwan ee baahida bulshadu ka muuqato doorkeeda ka qaadatay dheeraadba, sida ay sheegayso mar kale Safiya Cali Yuusuf oo ay muddo ka wada shaqeynayeen ururada bulshada rayidka ah.
Shukri waxay ahayd qof aad u ballaaran, meelo badan ayay kaga jirtay arrimahaasi bulshada warbaahinta iyo civil society-ga iyo maxay ahayd siyaasadda intaba way ku jirtay. Waxaan xasuustaa markii dalka lagu soo noqday, Shukri Xariir waxay ka mid ahayd haweenkii dhexda u xidhay sida uga qayb qaadan lahaayeen hawlihii ka socday dalka. Ay ka mid ahaayeen dib u dhiska, waxay ka mid ahayd haweenkii dhinaca nabadaynta beeraha, haweenkii iyaguna dhinacooda kaga jiray bay ka mid ahayd oo ka qayb qaadatay. Haween badanna way kula jireen.
Shukri Xariir Ismaaciil markii ay ku biirtay Radio Hargeysa waxa ay bilowday tabinta barnaamijyo aad loo xiiseynayay, sida uu sheegayo Maxamed Xuseen Cali oo ka mid ahaa wariyaashii muddo yar kadib shaqada Radio Hargeysa ay isugu yimaadeen ama ku kulmeen. Allaha u naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil.
Waxa ay sheegi jirtay barnaamijyada aadka ugu caanka ahayd waxaa ka mid ahaa barnaamijka la yidhaahdo Imaqashi Imidadaali, oo xitaa wajahada hore amaba furitaanka barnaamijkaasi ay sheegi jireen iyada iyo Axmed Kilaas Jaamac, waa barnaamijkeenii Imaqashi Imidadaali. Allahu naxariisto. Barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu adag, barnaamijyada madadaalada ah ee ka baxa idaacadaha. Barnaamijkani waxa uu ahaa barnaamij had iyo jeer qofka looga baahan yahay dhinacyo kala duwan in uu. Barnaamijyada kale ee Shukri Xariir ay sheegi jirtay waxa loo jiray ka mid ahaa barnaamijka ila talida loo jiray oo lagu furjiray hees loo jiray ila tali walaal kuula talinaye toogadaada noo sheeg. Barnaamijkan laba qaybood buu isugu jiray, qayb tala ah oo dadka talo laga siin jiray tala bixin waxyaabaha ay soo codsadaan ama waxbaan jeclaaday ama waxa dhibaatadaas ay haysata, talo laga siin jiray oo dadka muddo karkee intellectualka ahe aqoontooda maskaxda ay sarreyso ayaa ka siin jiray Shukri Xariir. Dadkaas ay ka mid ahayd barnaamijkaas qaybta talada iyo qayb kale oo weydiin iyo warcelin loodhan jiray oo su-aalo la soo weydiin jiray cilmiya oo deetana su-aashaas marka la soo weydiiyo jawaabteediina loo celin jiray. Shukri Xariir barnaamijyada kale ay ka qayb qaadan jirtay ma soo saaraha ay ka ahay ama waxaa ka mid ahaa barnaamijka dhaqanka hidaaya dhaqanka ama barnaamijka ciyaaraha hidaaya dhaqanka iyo barnaamijyada dhaqanka. Barnaamijka ay aad Shukri Xariir soo saaraha ka ahayd ee barnaamijyadeeda hamiga iyo higsimada iyada oo lahayd sare Shukri Xariir, haweenka ayaa ka mid ah. Waxaan ahayd barnaamijyada ay ugu halgami jirtay haweenku in ay yoolkooda iyo higsigooda ay gaaraan. Tan iyo xilligan ay intii ay noolayd waxaad qof hamiga iyo higsiga haweenka halginka ay ugu jiri jirtay ka dhabaysay oo markasta u taagnayd.
Maxamed Xuseen Cali ayaan weydiiyey mar kale haddii uu xasuusto in Shukri ay ugu horreysay hablihii Radio Hargeysa shaqada ka bilaabay iyo inay cidi ka horreysay.
Waxa anigu aan garanayaa aan ku garaabaystay Shukri Xariir markaa gabadh ka horreysay oo faadumo la odhan jiray oo u malaynayo in ay markii dambena jabuuti ay tagtay in faadumo axmed la odhan jiray baan u malaynaya. Gabadha horta faadumo ayaa la odhan jiray, gabadhaasaa iyaduna ka horeysay oo waa barnaamijkeenii in maqashi imadaali iyaduna odhan jirtay. Deetana gabadhaas muddo yar dee caruur baan ahaa, laakiin dee reeriyogu waan sii garanaya, waan dhegeysan jiray, faadumo la odhan jiray. Deetana haddana shukri xariir baa bedeshay, halkaasi shukri deetana kasii aanba qaaday.
Xariir Ismaaciil waxa ay ahayd hooyahan fogleh marka laga yimaado saxaafadda ama mihnadeeda wariyanimo iyo barnaamij soo saaranimo.
Haddaan ku raaciyo khadaro, waxay ahayd hooyo dhashay inta caruur yacni u hana qaaday 13 wiil baa ka dhintay, laakiin imika waxaa nool 6 wiil iyo 6 gabdhood.
Allaha u naxariistee shukri Xariir Ismaaciil, waxaana ay noqotay gabadha keliya ee wariye ah ee Soomaaliland ku nool taariikhdana noqotay ama ka gaadhay han siyaasadeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa howlo dhexdhexaadin iyo wacyigelina ka bilaabay magaalada Garissa iyo agagaarkeeda oo ay ku dagaalameen beela halkaasi dega. Wariyaheena Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa.
Culimada diinkan Garissa County ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay dhexgalaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhex dagaalamaya gudaha magaalada Garissa, iyadoo isku celis tiro fara badan oo kor dhaafay 11 qofna lagu dhex dilay gudaha magaalada Garissa. Haatan ay keentay in hanti fara badan gudaha magaalada Garissa ay ku khasaarto kadib markii kooxo caraysan oo ka caraysan nin lagu dilay duleedka magaalada Garissa ay dabdabada u qabadsiiyeen suuqa xoolaha oo ahaa suuqa xoolaha ee bariga bartamaha Afrika ugu weyn. Sheekh Xasan Cabdi Cameeya waxa uu sheegay in siyaasiyiintu ay yihiin kuwa dabada ka soo riixayo qulqulatooyinka halkan ka dhacaya, dowladduna ay tahay mid ka gaabisay, wuxuuna sheegay in ka culimo ahaan ay qaateen inay dhexgalaan qaybaha kala duwan ee duleedka magaalada Garissa. Haatan ku dirirayo
shacab yaa kala maamula, bini'aadamka laba shay umuu ku kala baqaa, inuu Ilaahay ka baqo sidan hadda wacdigii waanadii, iyo inuu maamul dowlad ku cabsado sooma. Labada haddaa midna lahaynin waxagaagi malaho. Ninkii Ilaahay ka baqaay wacdiga waanaa lagu wacdin, waa sida hadda nii wacdinne. Ninkii kaloo aan wacdiga fahmayna gacan dowladeed buu fahmi, dowladda gacan bir ku qaban soomo, saasaa lagu kala cabsan. Shalay dowladda ee maarka weyn baa la saare. Waxaa la yidhi shacab shacab ma maamuli karo, shacabna iskuma talin karo. Maalin walba inuu dad meel cid isku dilo shacab, indhaheena ka fiirisaan waxbana ina ka qabanin, hadday taab ma saxba? Taa sax ma aho. Dowladda ee maarkaasi aad loogu jeediyo soomo maqashiin. Calaa kulli xaal, go'aankii shalay meeshaa ka soo baxay wuxuu ahaa horta bal marka koowaad dadkan walaalaha ah ee hadda meeshan degan iyo Garis ku nool meelay joogaanba nabad in loogu baaqo.
Waxa ay culimmadani sheegeen in haatan looga baahan yahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan gayigan in ay isbadbaadiyaan dhiigga ay daadinayaan ay joojiyaan. Sidaasi waxaa yidhi Sheekh Xasan Cabdi Gambi oo ka mid ah culimmada golaha sare ee muslimiinta dalkani Kenya.
War maxaa kaa maqan Ilaahay odaynimada aduu ku siiyey? War maxaa kaa maqan dhaqaalihii Ilaahay aduu kuu dhiibay? Maad Ilaahay caabudna keliya intaa keliya waay? Ilaahay caabudaango Ilaahay ma ku mahadnaqon? War Ilaahay aan u toobadkoon, aan u toobadkeenno, Ilaahay aan u toobadkeen qabiil intuu aadaa ninka xaaskiisu geli, labadii bahood buu geli, sidaasoo nabi yiri iska daay waa qurane, labadaan xaas buu qabiilka geli, baa Khadiije iyo baa Faadun u gaari, waa aduu halkay aabihii xaasasku qabay yuu qabiilka aadaa, sidaa awgud buu nabigeena tuuray calayhi salaatu wasalaam. Waxaan nii sheegaynaa ikhwatal iimaan, annaga culimmadii baa nahay, waan ka dhiidhinay arrintan, raallina kama noqonayno, maxaa yeelay dadkaana u hebeen dhaar yaa dilaysaa, wiilkaadi baa dilaysaa, seedigaa baa dilaysaa, abtigaa baa dilaysaa, adeerkaa baa dilaysaa, qabri baad geynaysaa, haddana markaasaa rabtaa inuu Ilaahay barwaaqo ku sii, mulkigana oo dhan buu Ilaahay kaa qaadi doona, maxaad wali doontaa? Ha ilmaal ogoontaynaysaa, haween baad garoob ka dhigaysaa, iyaa dadka eelka ah baa isku diraysaa. Faa'iidada aad ka dhasheen bal fiiri weekend hadda keliya midii dhacday, wakaa gabdhihii maajay amboogada ilmaha ugu gadaa in caanay way guban yihiin.
Dowladda Garissa County ayaa dhankeedu waxay sheegtay inay dadaallo kala duwan haatan ugu jirto haabwalba xasilooni ay ugu soo hoyin lahayd dadka ku dhaqan gobolkan oo inta badan ah dad colaado fara badan kala kulmahaya xuduudaha ay la wadaagaan deegaanka Isiolo. gudaha Garissa ee qulqulootooyin ay ka socdaan beela ehelaha wada degan ay yihiin kuwa haatan ku diriray Cabdinuur Oole oo ka tirsan saraakiisha magaalada Garissa ayaa halkaasii ka hadlaya waxa uu sheegay dadka neehanayaan kuwa sii wada deganada loogana baahan yahay in xasilooni iyo nabad ay ku soo wada dabaalaan.
Habeen hore ilaa shalay suuqan dhibaato badan aan ku marnay xagga Dandaay municipality-da. 7 saac ah habeen hore baan ka tagay shalayna gaaridan keenay hata dhagaxyo lagu dhuftey dhibaato badan la qabsatay meeshan. Inay waxyaalahaas aan ka baarantoogno oo dhibka aan iska dhaafna oo baan aniga yaan ku soo garanadaaya. Haddaan u hadlaya xagga aan ka hadlaya county-ga iyo municipal board-ka oo hoos imaana anagoo nahay Garissa municipality oo suuqan waxyaalahan ay hoos imaanayeen, tafadal walaalnimada ha la muujiyo. Jaahilnimada aan meesha ku hayna suuqan aan iska dayna habeen iyo maalin meel aan ku kala baxayna male, qabiil heblow qabiil heblow meel loo kala socdo malaha. Awowyaalka ayna halka joogeen iyo wixii ka sii shisheey aabayaalkaan baa joog, annagaa joogna, ilmeena joogi doonaan, meel aan u kala socono malaha. Tafadal walaalnimada aan muujina meel loo kala socdo maanta malaha. Qabiilkan aan ku shaqaysanayna oo qiimo aan lahayn aan iska dayna, danteenna iyo ilmaheena saan ku dhaqaalaysan lahayn walba ka shaqeeya.
Khasaare ba'an ayaa waxa uu soo gaaray isbuucan horaantiisa dad dayar oo ka shaqaysanaya suuqa xoolaha Garissa, halkaasoo dab ay dabada u qabadsiiyeen waxa isdidana oo midba midka kale u caraysnaa. Maxamed Farashire, VOA Garissa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahaanu idinku talagalnay. Idaacaddeenii dhegeystayaal, subaxnimo waa naga intaa. Waxaad ila socodsiinaya Sahre Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News. Brazil approved two vaccines for emergency use against the coronavirus on Sunday as the country's death toll from COVID-19 neared 210,000. That's according to the Brazilian Health Ministry. Brazil approved emergency use of vaccines from both Britain's AstraZeneca and China's Sinovac Biotech Limited. Hours later, a nurse in Sao Paulo was inoculated with a Chinese vaccine known as CoronaVac. Meanwhile, in Manaus, the largest city in the Amazon, hospital employees described the Associated Press having to choose which patients to provide with oxygen, as supplies in the remote city have dwindled. Brazil has also recorded cases of a new variant of the virus that is potentially more contagious than previous strains. Pakistan also announced Sunday that it had approved the AstraZeneca vaccine for emergency use. The South Asian country has confirmed nearly 520,000 cases of the virus. Britain announced Sunday it plans to have every adult in the country, roughly 51 million people, inoculated by September. In the United States, Los Angeles County in California became the first U.S. county to record 1 million COVID-19 cases. The news of the number of infections is compounded by the confirmation of the appearance in the county of the highly contagious British variant of the coronavirus. The United States has recorded the highest number of cases and deaths from the coronavirus anywhere in the world, with nearly 24 million cases and nearly 400,000 deaths since the beginning of the pandemic. You can follow this story and all the stories we're covering at our website, voanews.com. From Washington, this is VOA News. Police and National Guard troops are standing sentry at newly fortified state houses in the United States as small groups of armed demonstrators gather. The increased security at state capitals ahead of President-elect Joe Biden's inauguration comes as authorities work to deter a repeat of the January 6th riot that overran the U.S. Capitol in Washington, D.C. A few protesters gathered in some cities Sunday, including some carrying large guns. But streets remained empty around many other state capitol buildings. Some protesters supported President Donald Trump, but others expressed general anti-government sentiments. Though FBI had warned of the potential for armed protest at state capitol buildings, there were no immediate reports of violence on Sunday. Russian opposition activist Alexei Navalny was detained upon his arrival in Moscow on Sunday. It was his first time back in his home country since he was poisoned last August and evacuated to Germany for treatment. Traveling back from Germany, Navalny was detained by police in black masks while entering passport control at the Moscow airport. His lawyer, who was traveling with him, was not allowed to accompany him. His whereabouts are not immediately known. This has prompted the hashtag Where's Navalny to trend on Russian Twitter. Navalny went to Germany for treatment after he was poisoned in August with a Soviet-era military-grade nerve agent while traveling in Siberia. He has openly accused President Vladimir Putin of ordering Russia's security services to carry out the attack. The Kremlin says it is not responsible. Roughly 100 Honduran migrants were met with tear gas and struck by police with batons when they tried to pass through a roadblock on the border with Guatemala. The group of migrants were part of a group of roughly 2,000 Hondurans who stopped Saturday night behind the roadblock. The majority stayed behind Sunday morning when the clashes between some members of their group and the police began. None of the migrants made it through the roadblock. Hundreds of migrants later sat in the roadway, refusing to move and attempting to appeal to Guatemalan authorities as fellow Central Americans. The Associated Press reported that many migrants showed visible injuries from batons after the clash. At least 9,000 migrants from Honduras had crossed into Guatemala on Saturday in a caravan that began one day earlier, hoping to reach the United States in the early days of the new presidential administration. The Guatemalan government issued a statement Saturday calling on Honduran authorities to, quote, contain the massive departure of its inhabitants through permanent preventive actions. Via remote, I'm Marissa Melton from Washington. You're listening to VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Bate in Washington. Today is Monday, January 18th, and here are some of the stories we are covering. Uganda's Bobi Wine rejects election results and calls on Ugandans to do the same.
The Electoral Commission was not and continues not to be in charge of this election. It was the military that was determining everything that was being relayed. We therefore reject the results of this election.
Meanwhile, Uganda's Electoral Commission says the courts are open for all aggrieved candidates. Violence marred the 10th anniversary of the Tunisian uprising. A Liberian talk show radio host is defiant as the government bans his show. And the DRC marks the 60th anniversary of Patrice Lumumba's assassination.
If this was a reality, Congo would explode. The spirit of Lumumba is very strong and it plays a key role in our national unity.
And the Gambian government bans chickens and poultry products from Senegal. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Ugandan opposition presidential candidate Robert Chakulai, popularly known as Bobi Wine, has rejected the results of last Thursday's presidential election because of what he calls widespread illegalities and irregularities. Wine is calling on all Ugandans in the international community to do the same. He says his party has video evidence to prove their case, including ballot stuffing by the Ugandan military, which he said was also ordering people to vote for President Museveni on election day. Bobi Wine says he will present the evidence to the world as soon as the internet is restored in Uganda. He says he is under house arrest with more than 400 soldiers surrounding his house.
Well, James, as you know, on the eve of the election, it was a military operation to arrest all our polling agents and confiscate all the documents, including letters of appointment for them and all the money that we're using for facilitation. Now, before the election, General Museveni ordered for a complete shutdown of the internet to ensure that the world is not watching and Uganda is kept in the dark. And that means, therefore, on the day of the election, General Museveni and his lieutenants had a field day. The military was everywhere, stuffing pre-ticked ballot papers and stopping some people from taking part in the election. Therefore, there was widespread irregularities and illegalities. We therefore reject the results of this election with the contempt that it deserves. As soon as the internet is restored, we are going to show the world the evidence of our claim to victory. We therefore called upon the people of Uganda and continue calling upon them and the people of the world to reject the result that was fabricated by General Museveni and his lieutenants trying to undermine the will of the people of Uganda.
Do you plan to go to the courts of Uganda to make your case?
Everybody knows that the courts, the judiciary of Uganda is undermined by General Museveni. It is a mockery. It is firmly in the pocket of General Museveni. However, we have mentioned it that we have every non-violent and every peaceful option on the table, and that also includes peaceful protests against this usurpation. But we also look at calling upon the developing partners and citizens of the world and all the donors and the people that wish Uganda well not to recognize the Museveni imposition of himself on the people of Uganda.
Your movement won some seats in parliament. I would say that was a success. What do you make of the performance of your party in parliament?
Well, it is rather weird that our party members won massively, even though the majority of them actually had much more results. The member of parliament results were released, but the presidential results were not released, and that disturbs everybody. I'm not allowed to talk about that. As we speak right now, I am under house arrest. More than 400 soldiers are stationed around my house. Many of them have jumped over the fence and have taken control of my compound. I am not allowed to leave my house. And yesterday, my wife was trying to access the garden to get some food, and she was assaulted by soldiers. Journalists are not allowed to access me, and so are my party officials. They're not allowed to access me. I had to smuggle this phone into the house so that I can be able to get the word out there, because I know by getting the word out to the outside world, that is how I can be safe.
Honorable Bobby Wine, thank you very much. It's always so nice to speak with you.
Thank you, James Patrick.
Robert Chakulain, popularly known as Bobby Wine, was the presidential candidate of the National Unity Platform Party of Uganda. He was speaking with us from the Ugandan capital, Kampala. A spokesperson for the Electoral Commission of Uganda says the courts are open for all aggrieved candidates from last week's presidential and parliamentary election. This after main opposition presidential candidate Robert Chakulain, popularly known as Bobby Wine, has rejected the results because of what he calls widespread illegalities and irregularities. Electoral Commission spokesperson Paul Bukenya says President Yoweri Museveni won the election convincingly.
We have declared the results of the presidential election, which was held on Thursday, and we've declared Yoweri Museveni Kaguta as elected president of the Republic of Uganda, having scored 58.64% of the total valid votes cast during the election. Or, if you put it in figures, 5,851,037 votes. Out of the total number of votes cast. The total number of votes cast, of course, being 9,978,093 votes.
What is the percentage for Bobby Wine and the opposition?
Chagulani Sentamu Roberts of the National Unity Platform scored 3,475,298 votes, representing 34.83% of the total number of valid votes cast in this election.
They have been concerned, Paul, about the transparency of the election.
I think the electoral process has been transparent from start to finish. The release of the program in 2018, which gave aspiring candidates enough time to prepare to participate in the election. And of course, the activities leading to the election, like registration of voters, which has took place both publicly and had participation across the country, the preparation of the register itself and the display, the nomination of candidates. So we had many candidates nominated at local government and parliamentary and presidential. And for the first time, 11 presidential candidates, the highest in the history of Uganda's election. And of course, the voting which is done out there in the public with 34,684 polling stations, the vote counting, and now the process which is done involving observers at the district level and up to the national level. I think we've involved the participants and the participating political parties and candidates throughout the course of the exercise.
Bobby Wine is disputing the presidential election results.
Our laws provide that any person who has aggrieved any grievance or any complaints against the results that have been addressed or rather published can have their grievances addressed through lawful means, and the laws provide for that. So I hope if there is any questions about the results declared today, it will be presented to the necessary authorities through the legal channels that are provided for in our electoral laws.
Paul, thank you very much again. It's so nice to talk with you.
Welcome. Always a pleasure to talk to Voice of America.
Paul Bukenya is the spokesperson for the Uganda Electoral Commission. He was speaking with us from the capital, Kampala. Tunisian security forces arrested dozens of young people during consecutive nights of disturbances as the country marked the 10th anniversary of President Zine El Abidine Ben Ali's fall from power. Edward Uranian reports from Cairo.
Arab media broadcast amateur video of crowds of young men setting fire and looting banks and private businesses in a second day of violence in a number of Tunisian cities. The Interior Ministry reported that 242 people were arrested in the wake of the violence. Prime Minister Hisham Mishishi said in a public address Saturday that he was presenting a ministerial reshuffle to Parliament to try and alleviate corruption, unemployment, and economic woes plaguing the country. He says that the coming months pose a serious threat and reforms must be made to the economy along with efforts to redress social injustice and underdevelopment. More cooperation is also needed at the ministerial level, he adds, and this is the reason for the decision to reshuffle the cabinet. Egyptian political sociologist Saeed Sadiq, speaking to VOA from Tunisia, says the majority of the rioters were teenagers and young men, and that police have been reluctant to crack down on them due to criticism of brutality by various political parties. Sadiq notes that many Tunisians are not happy with the current situation, either economically or politically, and many feel that politicians don't care about the fate of ordinary people.
This model of the Arab Spring is facing a lot of difficulties despite all the Western media coverage and the image that this is a success. Inside the country, people are not feeling or seeing any success. They don't have bread, they don't have water. The security of the country is also problematic.
The government announced a four-day lockdown last week, saying the move was due to a surge in the number of coronavirus cases. Some analysts, however, say the lockdown was meant to prevent possible violence on the anniversary of the departure of former President Ben Ali on January 14, 2011. Tunisia has been facing serious economic problems in the years since the departure of Ben Ali, and the recent coronavirus crisis has left the country with a budget shortfall. Tunisians also say the government does not have enough money to buy enough vaccines for its population. The Arab Spring Revolution in Tunisia broke out in December 2010 after a young vegetable seller by the name of Mohamed Bouazizi set fire to himself to protest economic conditions and alleged police brutality. It was the first of revolutions across the Arab world in places like Egypt, Libya, Yemen, and Syria. Despite the overthrow of dictatorial governments like that of Zain al-Abidine Ben Ali in Tunisia in 2011, many of the demands and aspirations of protesters were never fulfilled, leading to periodic outbursts of public anger like the latest rioting and violence of the past several days. Edward Uranian for VOA News, Cairo.
You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, January 18. The Democratic Republic of Congo commemorated over the weekend the 20th anniversary of the assassination of President Laurent Kabila, who led the revolution that overthrew President Mobutu Sese Seko. Congolese also marked the 60th anniversary of the assassination of Patrice Lumumba, who played a key role to end Belgian rule in the DRC. André Alain Atundu is an official of former DRC President Joseph Kabila's party.
This celebration is a moment to reflect for the people, to think of the Mosel, as they called, what he did and what its legacy. Its legacy, some ideas first, let's keep our own charge. Don't let to the foreigner to help us, but we have to help us ourselves. What people recall from Mosel assassination.
You talk about the legacy of the late Kabila. Some of the soldiers that killed him were recently let go or freed by President Tshisekedi. What is the current political climate in the DRC?
I think except these turbulence of the creation of Union pour la Nation, the political situation, particularly the celebration of this anniversary, is quite, I think it was a kind of reconciliation between Kabila family and Tshisekedi, because he was there as Kabila is a national hero. He was there by duty, of course, but it has a big meaning, political meaning.
You are also celebrating, I think, the 60th anniversary of the assassination of Patrice Lumumba, a person that maybe many Congolese call the father of modern Congo. How are they remembering Patrice Lumumba there?
Today, the things is the president, Tshisekedi, has decided to give a secretary for Mr. Lumumba, and we are waiting for the repatriation of his arrest. This is the most important thing. What were the rest of at least Lumumba will come back in Congo. But he didn't decide where he put on the earth.
It's said that Patrice Lumumba represents the unity of the Congo. On the 60th anniversary of his assassination, do you think the DRC is closer to some political unity, or do you think the country is far still too divided?
If this wasn't a reality, Congo would explode already by all these rebellion in the East Party, even in the Elton Party. I think the spirit of Lumumba is very strong, and it plays a key role in our national unity.
Andre Alain Atundu is an official of former DRC President Joseph Kabila's political party. He was speaking with us from the capital, Kinshasa. In Liberia, radio talk show host and political commentator Henry Costa says he will resist an attempt by the Liberian government to silence him over the airwaves. This after the government told the local Bushrod Radio not to host the Costa show, which is broadcast from the United States. Costa fled Liberia last year after the government issued a criminal writ for his arrest. The government says Costa is a fugitive and cannot host a radio show. However, Costa says there's no Liberian law prohibiting a person charged but not found guilty from speaking.
It is unlawful. It is unconstitutional. It is a feeble attempt at violating my constitutional right to freedom of speech and of expression. And more so, it is a blatant show of fear by the government. I think the government is really, really afraid of having me speak on radio in the country, which would afford me to speak to a larger segment of the population. I think that's what it is. And we're not going to accept it. We're going to resist it. There's no law whatsoever that states that if a person is charged or accused of anything by the government, and that person no longer has the right to be heard or to speak. It just doesn't make sense.
The government is saying that you are a fugitive who escaped being arrested for an alleged criminal offense against you, and therefore you should not be allowed to host a radio program from the United States.
Well, first of all, Mr. Borte, let's set the facts, put in perspective. I was never charged by the government for any crime. And then this crime is that I forged a piece of document, a travel document, emergency travel document, which is not the case. They never charged me. They said they were doing an investigation. And they never charged me with anything. Then I left the country. And they tried to have me brought back into the country through extradition, which failed. So this is the latest attempt at trying to prevent someone who speaks to a large segment of the population from having access to the people using this platform. By the way, Mr. Borte, even if someone is charged and is in court, which is not my case, there's no law. The government does not have the authority, the executive branch at least, to take away somebody's constitutional right to freedom of speech and of expression. They don't have that authority. So what they're attempting to do here, which they will not succeed in doing, it's unconstitutional. That's what it is. Nothing else.
What about the argument that if you are allowed to broadcast from the United States, and let's say you abuse that privilege or you injure somebody in terms of the dissemination of information, how would the government hold you responsible?
But listen, Mr. Borte, there's also no law that says that anybody outside the country cannot speak on radio. There's also another law that says you cannot do prejudicial or take prejudicial actions. The government would have to wait for me to commit a crime, either by incitement or to insurrection or incitement of any sort that will lead to violence, to someone getting maimed or property getting damaged, before the government can then prepare a charge to sue me. The government cannot say, suppose you commit a crime, or suppose you incite someone to commit a crime.
Political commentator and radio talk show host Henry Costa speaking with us from the United States. The Gambian government has imposed a ban on poultry birds and all poultry products from Senegal. This followed the outbreak of the highly pathogenic avian influenza bird flu in Senegal. As Pandere Umbai reports from Raleigh, North Carolina, Gambia's agriculture ministry says all efforts are being made to protect the country's livestock from the deadly bird flu virus.
The government said the ban on the importation of poultry products was intended to prevent the country from the deadly bird flu virus, as neighboring Senegal is currently witnessing an outbreak. Boubacar Sankano is a senior information officer at the Information Ministry.
The most important function of a government is to protect the lives and properties of its citizens, and then rather than acting in time to prevent something, rather than waiting until when it gets out of hand, we are already battling the COVID-19, which is affecting the human being, and the bird flu, which is affecting the livestock, and it's also livelihood for many people. We have to protect it, not just the citizens of the Gambia, but their livestock, their assets, you know, their properties, be it the hen, the chicken, the cow, and the donkey. We have to protect them as a government.
The ban was imposed by the Ministry of Agriculture in collaboration with the Ministry of Health and the National Disaster Management Agency, NDAMA. The Gambia relies heavily on Senegal when it comes to food supply, but Sankano isn't worried about food shortage.
No, there's no cause for alarm because, you know, the harvest season is there, you know, the crops arrive, you know, so we have enough food stock, you know, we have varieties, not just we have enough meat. We have enough fish stock, you know, the fish stock is drying, and farmers are harvesting their crops. So, I mean, food supply is abundant in the country. So this controlling the chicken stock is good because it's going to protect the local stock.
The government has called on citizens to comply with the ban, saying that bird flu is a highly contagious viral disease. The government said the ban will remain in place until such time that the World Health Organization for Animal Health and the Senegalese authorities have confirmed the containment of the bird flu virus in Senegal. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with a look at the African Nations Championship, CHAN, which kicked off in Cameroon on Saturday, 1 year off its original schedule, occasioned by the effects of the COVID-19 pandemic. The Confederation of African Football, CAF, approved up to 25% spectator attendance in the stadiums, provided that fans follow coronavirus regulations, and it will rise to 50% attendance in the knockout phases of the competition. The group matches will be played in the cities of Yaoundé, Limbé, and Douala. FIFA President Gianni Infantino, who graced the opening ceremony on Saturday, applauded measures put in place to curb the spread of coronavirus in stadia following Cameroon's directive to allow only 25% of fans in the stadium.
I'm very happy to be in Cameroon to witness the kickoff of the CHAN, the first international tournament of the year, first national team game, beautiful opening ceremony today in Yaoundé, in a stadium which was not full because of COVID restrictions, but still 25% of capacity was there, so it gave it a nice ambience, a nice atmosphere. It was very, very emotional to witness the ceremony celebrating Africa, and it's important to show to the world that we can organize such games in Cameroon, in Africa, to give hope.
The participating 16 teams are divided into four groups of four teams each, with the top two teams from each group advancing to the knockout stage of the tournament, which is strictly for local players who ply their trade in domestic leagues. Host Cameroon started their quest for the CHAN title on a high when they beat Zimbabwe 1-0 in the opening match of the Group A fixtures. Zimbabwe head coach Zdravko Lugarusic says COVID-19 impacted their preparations ahead of the tournament. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a very good day. And that's it for this Monday, January 18th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Shryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all of our engineers, I'm James Barty in Washington, wishing that you will have a very good week.